Unogude wechiru wasuko kunyuma. Zoku siwa ne stress in siwa ne hangover.
Why you what?
The break man.
The party's on, but it's on the move. Why you what?
Kusula mungato, kusula mungato, swingi mti maji na fanya mto, tuta kusula mungato.
Unohudi wechiru wa suku kuma, tuku siwa ni stress, siwa ni anguwa. Zilezo mitingi zicha wachizi suwa, tuku siwa ni stress, siwa ni anguwa.
Chinta cha kuteta, kuteta. Audizo wa tuseta, tuseta. Petuli mgato, tadamo sura mgato. Uchakaru vakuchi, patita kuru vakuchi.
Kangunye kungaliki, nebigele pia waniki. Nange buombuza simanyi. Ania kola nguli. But for now let me take this shot. Ndeke yoka lomo nansol. Baby don't touch my tail. Na yani ya kola cocktail. Wama DJ please play my song. We wanna party all night long.
Suko kuma. Tuku siwa ne stress. Siwa ni angu. Zerezo meeting is in jawa chizi suwa.
Baby girl, go down low. I see your Uber's taking long. Oyinzo gunga nota da. You know my crib is not too far. Transport to my kwasa. Biachi ya yesi bia kuwasa. Okali ya da kada da. Transport to my kwasa.
Where you at? I can see. The party's on, but it's on the roof. Everyone is here, how about you?
Unohude wechiru wa suku kunyuma. Tuku siwa ne stress, siwa ne hangover. Zerezo meeting is in jawa chizi suwa. Tuku siwa ne stress.